Hey yo man, ni Pablo, Pata na Jelo, SSP Entertainment.
On the record.
Chatisha, uko insta uko papa tunachatisha, tunawasha ile nare tukichatisha, zunguruka kima ori tukimatisha, ah, ah. Chatisha, naiwake ile nare tukichatisha, kako jaba na mabela tunamakisha, mada mada iyo luku tukimatisha, doa fum shika yen tukichatisha.
Chapisha, toku tu ijuma kicha wakisha Niguma gie mala kicha kalisha Niza mishendani longu uninyambisha Ah, ah, niko base Nikiwasha mashadani na washa na cake Ororo wa meja uku left to the right Weta ongeza mzinga ni kwenye zevela kuna die Yeah, niko na dudu Toto ananza kucheze yangu lungu Anashika shika inanza kuwa chungu Anapika nduru, eti anadani chungu Niko na aristo, eti kinalusu wana kuchanganya na ma ex NY vitu misi kuchikanga ni kani for the ex wangu Kelele mnajua tu kumwaga ka cheese Nakani mekuzi basi rap ya huu
Mnajua tu kumwaga ka cheese Nakani mekuzi basi rap ya huu
Chatisha, uko insta uko papa tunachatisha Tunawasha ile nare tukichatisha Zunguruka kima ori tukimatisha Ah, ah Chatisha, naiwake ile nare tukichatisha Kako jaba na mabela tunamakisha Mada mada iyo lupu tukimatisha Doa fum shika yen tukichatisha
Like a caterpillar, tunavuta futa makora kuna chukuna kuna Tukicheka cheka tungo jamachura Sugua, mbakate ame amluta Tombo, tombo, tomshikia Club ame kill ame chapisha Anchaparo moja nikipanguza Akshile bana utatua wa Kwa flu anababo nikanende kumaga Shiko chuma ispite the card minta tumbu kizan Panda kinda soro menta kukemba am Kwanza kimwe bana ntaikula la Nige nujaji basi na nifabulous Hmm, haa, nakidondo sa
Koroga, pika kitu chokora Rombosa, nikupige kombora Aurora, unasura ya rosa Tanola, chora sabo kinama
Chapisha, uko insta uko Papa tunachatisha, tunawasha ile nare tukichatisha Zunguruka kima ori tukimatisha, ah, ah Chatisha, naiwake ile nare tukichatisha Kako jaba na mabela tunamakisha Mada mada iyo luku tukimatisha Doa fum shika yen tukichatisha
Nikupige mafipoko, nikutare pale soko Nikukemba adimoro unadai Ukuloko na kumbu ya nisot I don't mind with the eyes, tingize wezi goni fine
Chatisha, uko insta uko papa tunachatisha Tunawasha ile nare tukichatisha Zunguruka kima ori tukimatisha Ah, ah Chatisha, naiwake ile nare tukichatisha Kako jaba na mabela tunamakisha Mada mada iyo luku tukimatisha Doa fum shika yen tukichatisha